Mu disitulikiti y'e Kalungu, ssentebe wa Tawuni Kkanso y'e Kalungu, John Kiwaga, avuddeyo n'asaba abakulembeze ku mitendera gyonna okufaayo ennyo mu kulondoola entambuza y'enteekateeka za gavumenti mu bitundu byabwe okulaba nga bannayuganda bwe bakulembera baziganyulwamu. Sserwadda.
Asabye abakulembeze naddala ab'ebyalo ba ssentebe ne bakkansala okulondoola enteekateeka zonna eza gavumenti olwo basobole okutuusa obuweereza obulungi eri abantu be bakulembera.
Oluwa wenna buvunaanyizibwa bwo kobe kansala buvunaanyizibwa bwo okulaba enteekateeka za gavumenti zonna ez'ebyenkulaakulana oziwagira abantu bajja okusobola okufunamu. Kitegeeza nti tulabeerawo enteekateeka ya gavumenti gamba ge ya CDM eyanguwa okuwulikika n'okutuuka ku bantu.